Sahara watifuna bomeleleo. No prenda fasi wati ngegum confirm umuntu ngegum confirm umuntu kanditheti nyani kanditheti nyani kamanya maxesha namadiyazi into endiyenzayo ndithunyiwe ndisithunywa ndizowenza umsebenzi msebenzi womdali oi bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa ngekodwa hayi bo uthixo angeke avume bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa ngekodwa hayi bo uthixo angeke avume bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa ngekodwa hayi bo uthixo angeke avume bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa ngekodwa hayi bo uthixo angeke avume ndiqala ukuthetha nabazali bam zali bam bandithethelele bandithethelele bona bathi hayi ngaye hayi ngaye lona simkhusele ubusisiwe zinyanya sami ningandilibali unzime emhlabeni ngiyaphethe emhlabeni hlalani nami qho ekhoneni yami qho ayisuka ndiyavuma ndizowenza umsebenzi umsebenzi womdali bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa uthixo angeke avume bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa uthixo angeke avume uthixo angeke avume uthixo angeke avume bangathetha kuhle kuyovalwa hayibo 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 uthixo angeke avume bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa ngekodwa hayibo uthixo angeke avume bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa ngekodwa hayibo uthixo angeke avume bangathetha bathethe kuhle kuyovalwa ngekodwa hayibo uthixo angeke avume uvele inqanqa angeke avume